The Narrow Road to Life Eternal. Testimony of Miss Lydia Dube, as told by Reverend Erlo Stegan.
Indlela engumcingo eyekuphileni okuphakade. Ubufakazi bukaNkosazane uLydia Dube buxoxwa umfundisi uErlo Stegan.
Escaping Temptations.
Ukuphunyula ezilingweni.
She had barely left the forest when she saw a group of young men. When they saw her, they began calling to her and waving their hands.
Ubesanda kuphuma nje ehlathini elimnyama, wabona isigejana sezinsizwa zaseyiqala zimthathazela zimmema.
Some of them came near her and tried all kinds of ways to woo her, competing with each other.
Abanye babo bazama ukuza kuyena. Abanye bezama zonke indlela bethi bayashela begudelana.
No, said Lydia, refusing their play. I am going to the Lord, and therefore I cannot look to the left or right. It is a great danger for me to be occupied with you and lose Christ from before my eyes. This road is very narrow, and I do not want to go astray.
Kodwa uLydia wathi qha, wayinqaba yonke le midlalo yabo, wathi mina ngibheke emzini wokuphila. Kukhunikaba ukuthi ngihambe kule ndlela uma ngizonakanina, angikwazi ukuchezuka kwesokunxele noma kwesokudla.
When the young men saw that she did not want to pay them any attention, they did not want to let her go. They ran after her and tried to get her at any cost.
Ngesikhathi lezi insizwa zibona ukuthi akazinaki, zangamvuma ukumdedela, zaqala zagijima manje zamjaha ngemuva zizama ukuthi zimvimbe.
When Lydia saw the danger of the situation, she prayed and cried to the Lord, Lord Jesus, I pray that you will grant me strength to escape from them. Grant that they will not catch me.
Isikhathi uLydia eyibona ingozi yalesi silingo, waqala wakhala enkosini wathi, Hawu Nkosi Jesu, ngiyacela ukuthi ungiphe amandla ukuthi ngiphunyuke kulesi sivivinyo.
At that moment, when she tried to run with all her strength, a flock of chickens appeared with their chicks at her feet.
Kona lapho esathi uyazama ukugijima ngamandla akhe onke, kwaqhamuka ukhubusi lamatshwele luhamba nesikhukhukazi.
What shall I do now? She thought in fear. If I run, I will certainly crush them with my feet.
Wazibuza ukuthi ngenze njani manje, ngoba uma ngigijima ngizowapitshiza lamatshwele.
The voice of God came to her as if to answer her thoughts. Run! Don't turn back. Do not regard the chickens. Go ahead, no matter what is happening, otherwise you will lose your life.
Khona lapho kwaba ngathi kufika iphimbo likaNkulunkulu liphendula imicabango yakhe. Lathi gijima, ungayinaki inkukhu, ungawanaki amatshwele, ngale kwalokho uzolahlekelwa ukuphila.
Hearing this voice, Lydia clenched her teeth and rushed ahead. The young men were not far behind. At that moment, Lydia noticed a large, faithful dog at her side.
Kona lapho ngesikhathi egijima waqinisa imhlathi wasuka ngejubane uLydia lezi insizwa kodwa bezila eduze kwakhe emva kwalokho wayesebona nje enkulu.
I would like to say that a pictorial language with various comparisons is very characteristic of the Zulu tribe. The Lord Jesus also used comparisons and parables whenever he spoke.
Ngisho ngithi indaba yemfanekiso nezithombe into ejwayelekile phakathi kwamaZulu, nenkosi uJesu nayo yayisebenzisa futhi imfanekiso enkrumayelweni yayo.
If a man is able to understand this type of language, it is a good sign that points to the readiness of the refined ear of a heart.
Mangabe umuntu ewuzwa ewuqonda lo mfanekiso, ngingasho ngithi kuwuphawu oluhle olukhomba ukuthi inhliziyo iya ngokulunga.
When Lydia directed the dog toward the young men, they stopped pursuing her.
Ngesikhathi uLydia esasazela labafana ngalenja, bayeke ukumjaha.
When we asked Lydia about the significance of the dog, she answered without thinking, Have you forgotten that Jesus repelled the attacks of Satan with a faithful word of God? Satan cannot stand against it.
Isikhathi simbuza uLydia ukuthi ichazani indaba yalenja, wavele waphendula nje wathi, "Hawu, angisakhumbuli yini ukuthi uJesu naye wamxosha uSathane, wamxosha ngezwi likaNkulunkulu."
Hence, my friends, If you desire to get rid of people who are a temptation to you, use the word of God. Tell them, thus says the Bible.
Nani ke zihlobo ningakusebenzisa lokhu uma ufuna ukususa umuntu okuhluphayo isilingo eduze kwakho mtshene ngezwi likaNkuluNkulu ukuthi usho kanje uNkuluNkulu.
House dwellers.
Abahlala endlini.
Having lost the young men from her sight, she continued walking. Suddenly, an unusual picture unfolded before her. There were many houses along the narrow road that had been built by those who once walked on it.
Sezihambile lezi insizwa ebezimhlupha endleleni, khona lapho wabona enye into eyisimanga, wabona izindlu eziningi eduze kwendlela umgcingo ezazakhiwe abantu abake bahamba kule ndlela.
It was interesting to see that people not only lived in those houses, but also kept many domestic animals and fowls, which were obstacles for others walking on the narrow path.
Kwaba isimanga ukuthi lezi zindlu bekungekhona ukuthi abantu bahlala khona, kodwa bebehlala nempahla yabo nemfuyo nenkukhu nezinye izinto ebeziziphazamiso kubantu abahamba endleleni.
The pilgrims only needed to be careless and unobservant, and they would stumble over these animals and fall. As if that was not enough, the house dwellers had also built other obstacles on the road, with one goal in mind, to hinder those who were determined to go on this road to the end.
Obekudingekile ukuthi nje umuntu oyisihambi anganaki, angaqapheli, nakanjani uzokhubeka awe kulezi zinto. Kodwa kwaba sengathi akwenele kulabantu bakha ezinye izinto eziyizithiyo ngenhloso eyodwa nje ukuthi bakhubekise laba abayizihamba endleleni.
There was a time when these people once walked this narrow road. However, they got tired, stopped, and decided that they were satisfied with what they had achieved.
Kwabe kwaba khona isikhathi labantu ababehamba ngaso kuyo le ndlela, kodwa ndlela yathize bazithola sebenelisiwe ilokho abasebekufezile nababenakho.
They built these houses along the narrow road so that they could spend a pleasant and peaceful life there, knowing they were obstacles to those who were determined to continue the road to the end, to full victory, even if that might cost them their lives.
Base bakha lezi zindlu eduze kwale ndlela umgcingo benzela ukuthi baphumule bayihlalele khona bayijabulise kodwa bekuqonda kahle ukuthi izisithiyo zisikhubekiso kubantu abafuna ukuhamba kule ndlela baze bafike ekugcineni esiphethweni sayo noma kubiza ukufa.
A darker forest.
Ihlathi elimnyama kakhulu.
Continuing on her way, Lydia entered another forest which was even bigger and darker than the first one.
ULydia waqhubeka endleleni yakhe wasengena kwelinye ihlathi elimnyama elikhulu kunaleli lakuqala.
The cloud was so dark that she could not see her own hand.
Ifu elaliphezu kwalo lalimnyama kakhulu engaboni ngisho isandla sakhe.
Suddenly it was revealed to her that the road she was walking on began branching off in various directions. She painfully peered into the darkness and saw that she stood at the foot of many crossroads.
Khona lapho kwambulwa kuyena ukuthi le ndlela ahamba ngayo isinezinye indlela eziningi eziyimxhantela ezisuka kuyona. Wacinga wabona ukuthi le ndlela yakhe inzima.
She had to decide which one to follow. Again, she felt powerless and called to God, "Lord, help me. Tell me what to do now."
Wazizwa engenamandla, waphinda futhi wakhala enkosini wathi, "Hawu Nkosi, ngisize, ngenze njani manje?"
Here she remembered that beforehand the Lord had told her, "My child, just go ahead. Turn neither to the left nor to the right. There ahead I am waiting for you."
Wayesekhumbula khona lapho ukuthi ibike yasho inkosi kuyena ukuthi, "Mntanam, ungachezuki kwesokudla noma kwesokunxele, ngikulindele ngaphambili."
Comforted by these words, she began to plead, "Oh, Heavenly Father, lead me now toward the right road. I ask in your name to help me in this, according to your great grace."
Eduduzwa yilawo mazwi, waseyaqala wamncenga uNkulunkulu wathi, "Hawu Baba osezulwini, ngiyacela ukuthi ungisize ungihole ngomusa wakho."
Directed by this prayer, she stepped onto one of the roads and continuing on it, saw many pilgrims walking on the other roads.
ehamba nganxele umthandazo wayesengena kwenyindlela wahamba ngayo waqhubeka wabona abanye abayizihambi behamba kwezindlela.
She noticed that the beginning of all the roads appeared to be going in one direction. However, as they continued deeper into the forest, they started to turn, forming a large circle.
Wabona futhi ukuthi lezi ezindlela ngesikhathi isuka ziyafana nalendlela ziqonde phambili kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi ziyaqala zijikeleza endawonye.
Pilgrims walking on these roads became trapped in circles and could not extricate themselves from the darkness of that forest.
Izihambi ezazihamba ngalezi indlela zona zazipajiwe zingasakwazi ukuzikhulula kule nkinga yokuzungeza kuleli hlathi.
It was revealed to Lydia that these were Christians who had remained continuously in one place in their lives and service to the Lord. They did not grow spiritually and were cooking themselves in their own juice.
Kwambulwa futhi kuyena uLydia ukuthi laba balamaKristu ahamba endleleni ehamba ndawonye engaboni ukuthi ama ndawonye icabanga ukuthi ayahamba.
It seemed to them that they were walking and walking, but in reality they were walking in circles, not progressing even one step.
Ngokwabo bona bebecabanga ukuthi bayahamba baya phambili kodwa empeleni bebengaqhubekeli phambili ngisho ngesinyathelo esisodwa nje.
Remaining in the dark cloud, these people said one to another, "We have everything we need, therefore we have to be satisfied with what we have."
Bekulelifa elimnyama labantu babekhohlisani lo naloyo ethi komunye, "Asisweli lutho sinakho konke sinakho, kumele sikujabulele."
It was also interesting to note that the people walking on these roads talked a great deal. Everyone wanted to give their opinions, or they rushed to give advice or help to others.
Kwaba isimanga futhi ukubona ukuthi labantu abahamba kulendlela baneziluleko bayaxoxa yilona loyo futhi bayashesha ukukhipha iziluleko.
In the same way as a mother with a sick child is counseled, "Do this, try that." They try to outdo one another in their counseling. Until the poor mother no longer knows what to do.
Bebekwenza ngendlela efanayo wena owabona umama nengane egulayo abantu bemluleka ngapha nangapha yenza lokhu zama lokhu yenza lokhu nabo bebencintisana ngembono yabo bezama ukuthi lo nalo yaveza okungcono.
Confused by these many voices and the council opinions and debates, Lydia became afraid and began to pray, "Lord, teach me how to proceed."
ULydia waqala manje wadidwa yilembono nalezi ziluleko zabantu nalezi inkulumo zalabo abantu wayesethandaza ethi hawu Nkosi ngiyacela ukuthi ungisize ungifundise.
She heard an answer. "Cover your ears with your hands so as not to hear. Make yourself deaf to all these voices and do not lose sight of your final goal."
Wayesezwa iphimbo lithi vala iindlebe zakho ngeminwe uvale ngci ungezwa ukuze ungalahlekelwa umgomo.
How happy she was when she obeyed this counsel and found herself again in the vicinity of the Lord, who led her out of the dark cloud of the forest.
Khona lapho uma elalela lo myalo wazizwe sejabule ngoba wahlangana nenkosi eyamhola eyamkhiphela ngale kwehlathi.
The steep slope.
Indlela edonsayo.
The next obstacle in her way was an unbelievably steep and stony slope. To climb straight up was impossible. She had to climb on her knees, pulling herself up slowly, grasping at stones with her hands.
Isikhubekiso saqhamuka esilandelayo kwaba umango odonsayo omile obheke phezulu okwakungenzeki ukuthi umuntu angakhwela khona aphumele phezulu. Wadinga ukuthi adonse kanzima, abambelele phansi nangezandla agaqe ngamadolo ngoba bekunamatshe futhi ahlabayo.
The path grew steeper and steeper. It required more and more strength so that after some time she was exhausted and lay face down on the stones.
Lendlela yaya ngokuya ikhuphuka futhi iqonga ima kulukhuni ngempela ukukhuphuka ukhathaza ukuhamba kuyona kangangoba kwezinye izikhathi ubeze amboza ubuso phansi ephumula.
After a brief rest, she started again, sighing and in pain and hauling herself up yet another steep part.
Emva kokuphumula isikhashana ubedonsa umoya aphinda ayihudule azabalaze ekhuphuke yaphezulu.
During these moments the face of the dying girl expressed unbelievably difficult effort as if ascending the highest peak.
Ngazo lezi zikhathi ubuso bakhe bekubonakala ukuthi udonsa kanzima kube ngazuthi ukhuphuka into enzima kabi kakhulu.
Then a cry of great astonishment came out of her cracked lips. In truth, it is the preacher. And again a torturous fight.
Wayeseqhumuka khona lapho ememeza kakhulu ethi ha umfundisi. Emva kwalokho kwase kuqala futhi impi enzima.
We felt that at any moment her last strength would perish. For those of us sitting at her bedside, the moments seemed like an eternity.
Sayizwela sabona ukuthi impilo yakhe isinganqamuka noma inini. Laba kade beseduze kombhede wakhe behlele duze kwakhe babona ukuthi useseduze nenguna phakade.
Suddenly her face lit up and the following quiet cries reached our ears. Oh Lord, thank you. You took me out of the pit of damnation when there was no apparent hope. Jesus, you saved me. Your hand upheld me near the very abyss. I had no more strength. I had lost all my courage and hope, and now I am so happy and joyful that I could fly. Oh, how beautiful everything is around me now. How much light. Everything is so green and budding.
Khona lapho wazwakala esekhuluma embabaza ethi ha uNkosi ngiyabonga wangikhipha ekufeni wangikhipha obishini lokufa manje sengikhululekile sengibona yonke into eyinhle senginamandla ukuthi sengingandiza kwaze kwakuhle ngikubonayo manje.
What Lydia survived was a great miracle for her.
Lokho aphunyuka khona uLydia kwaba isimanga kuyena.
She had faced the impossible, but the Lord Jesus helped her in those last desperate minutes, and a miracle took place.
Wayephunyuke okunzima okungenakwazi ukuthi ungaphunyula khona, kodwa inkosi yayimsizile khona konke lokho kuze kube sekugcineni.
The slippery part.
Indawo ebushelelisi.
Yet this was not the end. Revelations continued. Having relaxed a little, Lydia ended up on a very dangerous part of the road, which was as smooth and slippery as ice.
Nokho kwangesona isiphetho lesi. Indlela yafika la emva kube sethe uphumula kancane, wafika endaweni ebushelelezi eshibilika njengeqhwa.
Any careless step could cause her to fall into the abyss.
Isinyathelo sodwa nje ayizosithatha enganakile sasingamgcinisa emgodini.
At this point, it was impossible to move forward in any other way except to follow the Lord's footprints so exactly, step after step, footprint after footprint. Lydia's foot stepped exactly into the footprints of the Lord Jesus.
Ngalesi sikhathi kwakungaselula nhlobo ukuhamba ngeyindlela kwakudinga ukuthi uLydia ahambe ngqo ezinyathelweni zikaJesu alibeke unyawo lwakhe la uJesu elisuse khona ngqo.
She had not slipped and could stand firmly. If her foot missed his footprint even in the slightest, she would lose her balance and start slipping and falling.
Wayezonyathela kahle ame aqine, kodwa umeke wageja kancane tanyathele la kunyathele khona uJesu, wayengashelela ebese ahluleke ukuma awe aphonseke weni.
In addition, lying along this path were stones which had been sharpened. When one stepped on them, they were as sharp as knives and could cut bloody wounds into one's foot.
Okunye futhi kulendlela kwangekhona nje ukuthi iyashelela kuphela kwakukhona matshe abukhali ayeloliwe ebukhali njengomese uma unyathela kuona ingakusika inxeba.
There was therefore just one possibility, to step exactly into the footprints of the Lord Jesus. Wherever his foot stepped, the stones fell apart.
Yayiyodwa kuphela indlela yokuphepha kwawukuthi unyathele la uJesu kade enyathele khona, ngoba yena la enyathela khona la matshe ayevela gudluke.
The thorny part.
Indawo enameva.
This road was also covered with thorns which mercilessly pricked the body. However, when the foot of Jesus stepped over them, they began to disappear.
Lendlela yona ibigcwela meva yonke indawo ayehlaba kabuhlungu kodwa nokho uma uJesu wanyathela ayegudluka.
How pleasant and easy it was to walk by following the Lord. stepping into his footprints and thus avoiding the many wounds.
Kwakumnandi kangakanani futhi kulula ukuhamba ezinyathelweni zikaJesu ngaleyo ndlela ugweme ukulimala okuningi.
During such a mutual walk, one could not go faster or slower than the Lord. There were moments when Christ would stop and stand in one place for a long time, and whoever was following him would have to stop and stand as well.
Kulo lolu hambo oluhle kangaka kwakumnandi ukuhamba kodwa ongakwazi ukuthi uhambe usheshe kunoJesu noma uhambe kancane kunaye kwezinye izikhathi ubevelame ndawonye isikhathi eside kudinga uthume umlinde.
If a man was in a hurry and wanted to go on ahead, he had to wait patiently until the Lord took his next step.
Uma umuntu ejahile efuna ukuqhubeka ahambe bekudinga ukuthi alinde abekezele inkosi izihambe.
Treacherous boulders.
Amadwala anesihluku.
From place to place there were great flat boulders on either side of the path and along its very edge. They were a great danger for the tired pilgrims.
Izikhathi ngezikhathi bekuvela amadwala ngapha nangapha kwendlela amakhulu amahle kodwa eyingozi lamatshe kubantu abayizihambi.
Greatly grieved by the difficulties which they had overcome one by one, they desired to rest.
Labantu abayizihambi bekhathazwe ubude bendlela nobunzima bayo bebefisa belangazelela ukuphumula.
No, this is beyond my ability. I just simply cannot go on now. I have no more strength. I desperately need to rest.
Muzu umuntu ethi hawu sengikhathele manje sekungaphezulu kwamandla angisakwazi ukuqhubeka ngcono ngithi ukuphumula kancane.
Their eyes spotted the boulders which were perfect to stretch out and fall asleep on.
Khona lapha amehlo abo abone lamadwala amahle endlalekile alungele ukuthi ungaphumula kuwona uzelule.
But woe to the traveller who would succumb to this temptation and approach any boulder to rest on.
Kodwa maye kulowo isihambi obezolutheka alale kulamadwala lawa akade emdonsa.
The boulder, which was not anchored to the ground, moved and rolled down the slope, falling into the same horrible abyss and taking along its unfortunate victim.
Lamadwala indlela abebekeke ngayo abengazimelele uma nje umuntu eke walala kulona belivele liginqike liyophonzeka enzansi weni lihambe naye.
There was only one rock that was able to give peace and rest to any pilgrim, and that rock was Jesus Christ.
Lalilodwa kuphela idwala ebelimile liqinile bekuyilelo dwala elinguJesu Kristu.
Although all of the other rocks appeared to have solid foundations, they were dangerous for those walking on this road.
Yize noma lamaye amadwala abebukeka kungazuthi aqinile agxilile phansi kodwa abeyingozi kulabo abayizihambi.
The Narrow Road to Life Eternal, Part 2.
Indlela engumngcingo eya ekuphileni okuphakade, ingxenye yesibili.
Hypocrisy.
Ukuzenzisa.
Finally, Lydia came out to a great plain. Very far ahead on a raised place, almost on the horizon, was a beautiful city. Fascinated by its beauty, the girl stopped as if grounded.
Ekugcineni uLydia waphumela ethafeni elihle kude le bekubonakala indawo enhle esabuka lobu buhle baleli thafa wama.
At that moment, and totally unexpected, an angel in a light garment stood right in front of her, pointing to the city visible in the distance. "Do you see the city?" he asked her.
Khona lapho engalindele samile kwase kuqhamuka ingelosi yamaphambi kwakhe igqoka ingubo ezicwazimulayo yayisimkhombisa umuzi okhanyayo kude le ubonakala yathi uyawubona lowa muzi na.
"Yes," she replied. "Now I would like to show you the kind of post that would prevent you from entering," said the angel. Soon thereafter, Lydia saw the lives of various people in an unusual way.
Wayesethi yebo ngiyawubona, yayisithi ngelosi, ngizokukhombisa impilo edlule engakuvimba ukuthi ungafiki lowa muzi. Wayesebona khona lapho izimpilo ezahlukahlukene zabantu abehlukahlukene.
First, a nice house appeared before her. The landlady was at home.
Okuqala kwase kuvela indlu enhle bekunomnikazi wayo phakathi kuyona.
The girl could see how the landlady came to the window and through the curtain saw another woman approaching her house.
Le ntombazane yayisimbona umnikazi wendlu umama wakhona elunguza ngekhethini ebona omunye obeza ezovakasha kwakhe.
Oh, she's coming to see me again, she thought angrily. I am tired of all her accusations, problems and needs. She is really getting on my nerves.
Wathi awu uze lana futhi sengikhathele uyena unesicefe njalo.
The bell rang and the landlady put on a mask of kindness and good-heartedness and rushed toward the door.
Wayeseshaya insimbi lo ovakashile umama wala ekhaya walomuzi wavele wazenzisa waphuma waqonda eminyango.
Opening the door, she chirped, "Good morning, dear sister. How good that you came. How are you? Please come in. I am so glad you've come."
Mayifika kuyena wazenzisa wambingelela wathi, "Awu sawubona. Ngaze ngajabula ukukubona. Ngena ngaphakathi."
"Do you see this?" the angel asked, turning to Lydia. "Be aware. By living this kind of life, it is impossible to enter the heavenly city because there is no place for hypocrites."
Ingelosi yayisimbuzo Lydia ukuthi uyakubona lokho kwenziwa yilo mama. Wathi yebo. Yayisithi qaphela impilo nje ngoba uma uphila lempilo ngeke ukwazi ukungena emzini okhanyayo.
Writing others off.
Ukulahla abanye ngaphandle.
Another picture appeared before the girl's eyes. She saw an empty black coffin with three people around it. They were trying to put others in the coffin and close the cover.
Kwasekuvela omunye umfanekiso phambi kwentombazane. Yabona abantu abathathu beme eduze kwebhokisi. Bebezama ukufaka abanye abantu phakathi babavalele.
Explaining the scene, the angel said to Lydia, "Look and remember forever. Never try to put any soul into a coffin prematurely, because such an attitude does exist among Christians and it is to their shame."
Ingelosi ichaza lesi simo yathi kuLydia, "Uyabona isimo esinje sikhona phakathi kwamaKristu. Ungalinge ukhohlwe lokho kuze kube phakade. Ungazami ukufaka abanye abantu ethuneni singakashaya isikhathi."
When somebody sins, they rush to write him off and bury him as soon as possible, stating that for him there is no more hope.
Uma ngabe umuntu eke wona basheshe bamlahle bathi alisekho ithemba ngaye sekuphelile.
He has fallen so low and cannot be forgiven.
Bathi uwe kakhulu ngeke sathethelelwe.
Some of these judges do nothing else but write others off, deciding their destinies.
Abanye balabehluleli abenzi lutho nje olunye bahlalela ukulahla abanye abantu bebakhombe labebheke khona.
But you should fear such things, for the wrath of God burns on such people. The Lord God is almighty. He is strong and able to raise the dead to a new life.
Kodwa kumele uzesabe izinto ezinjengalezi. UNkulunkulu unamandla onke, uyakwazi ukuvusa abafile, abavusi baphile.
When somebody sins, be fearful of becoming malicious. Guard yourself against becoming his judge. Do not go to anyone and tell him about the sins of others.
Uma ngabe umuntu ona, qaphela ukuthi ungangeni ekulingweni lokuthi ugcine usumahluleli, ungahambi futhi ukukhuluma kwabanye ngezono zabanye.
Rather, bow down in fervent prayer for the soul that has sinned. Stand in the gap and fight the devil. Beg the heavenly shepherd to find and return the lost sheep to himself.
Okunalokho ngena esikhaleni ulwe umnxusele ukuba asindiswe phenduke, nxusa umalusi ukuba buyise izimvu ezilahlekile.
Who are you to decide the destiny of others? Jesus shed his blood equally for you and that sinner. He gave the last drop for him. Who are you to say in arrogance, "It is finished. He has died to God. There is no hope for him."
Ungubani wena ozonqoma isiphetho somuntu? Ubani wena ukuthi ungathi kusekuphelile ngomuntu ngoba iNkosi uJesu yamfela, yachitha igazi layo, iconsi layo lokugcina ngaye.
How is it possible for anyone to throw such words into the face of him who can raise the dead? Pray that the Lord would bring him to repentance and rejoice greatly with the angelic host if the sinner has repented and returned to the feet of the Savior.
Kungenzeka kanjani ukuthi umuntu aphonse amazwi anjalo ebusweni baloyo onamandla okwazi ukuvusa abafileyo na? Okunalokho wena thandaza ukuba amvuse kwabafileyo ukuze kujatshulwe ezulwini ngaleso sono esiphendukayo.
If you will not do this, watch that you yourself do not face the same horrible destiny which you prescribed to others and thus bear the consequences you deserve from your brutality.
Uma ungakwenzi lokhu qaphela, wena qobo lwakho kungenzeka uphethe kuleyo ndawo oyikhomba abanye ngenxa yesihluko osikhombisa kubona.
Have you forgotten what the word of God says to such? For he shall have judgment without mercy that hath shewed no mercy. James 2 verse 13.
Abusulukhohliwe inizwi likaNkulunkulu ukuthi lithini kubantu abanje? Kuthiwa uyakuba nokwahlulela abahlulela ngabahawukeli encwadini kaJakobe isahluko sesibili verse 13.
The Bible.
IBhayibheli.
Another vision appeared to Lydia. A man walking on the narrow road lost his Bible. Somebody stopped him and told him to return because without his guide, which is the Holy Bible, he could not continue.
Kwavela omunye umfanekiso phambi kwaLydia. Uqhamuka indoda ihamba ilahlekelwe iBhayibheli layo. Kwase kuqhamuka omunye umuntu wayimisa wathi kumele iphindele emuva ngoba ngaphandle kweBhayibheli layo umqondisi wayo ngeke ikwazi ukuqhubeka.
It was clear to Lydia that this vision was a warning to every Christian who scorns reading and learning from the Bible. In the eyes of the Lord, such a person is inconsiderate, spiritually lazy, and in danger of losing the weapon of God.
Kwacaca kuLydia ukuthi lo mfanekiso ukhuluma ngomuntu ongalifundi iBhayibheli lakhe, ongalinaki. Umuntu onjalo umuntu ongenandaba, olula futhi ukuthi angalahlekelwa indlela, alahlekelwe yilokho akadithi uyakhona.
Two wires.
Izingcingo ezimbili.
After her encounter with the angel, Lydia continued on the narrow road and soon met another obstacle.
Emva kuba esehlangene nengelosi uLydia waqhubekela phambili, wayesehlangana nesinye futhi isithiyo.
In front of her were two parallel wires with mesh in between. There was no other way for the pilgrims to proceed except to bend down on their knees, lie on the ground, cleave to it as close as possible, and crawl underneath the bottom wire.
Phambi kwakhe kwakukhona izingcingo ezimbili, olunye mama phansi, olunye phezulu, zilukiwe ndawonye. Kungekho indlela yokudlula ngaphandle kokuthi izihambi kumele zikhase, zigaqe ngaphansi, zicushe ngaphansi, zihuquzele ngesisu phansi.
Such a step was unbelievably difficult for many pilgrims walking on the narrow road.
Leso sinyathelo sasinzima kabi kwezinye izihambi ezazihamba kule ndlela eyumcingo.
Some were unable to bend down. Others had arthritic-like aches in their joints, and at any small bowing, they cried with pain.
Abanye kwakunzima kabi ukuthi bagobe, abanye kulukhuni kungazuthi baphethwe amathambo.
Well, you know how it is with a sick man. He sometimes begins to cry even before you touch him. So do not touch him, for he is too sensitive.
Uyazi ukuthi kunjani phela umuntu uma ngabe egula kabi, ukhala nje ungakamthinti, lokho kuchaza ukuthi uyezwela kakhulu ungamthinti nokumthinta.
I hope, dear friends, that you understand the kind of spiritual sensitivity which is implied here. Surely you have met such Christians to whom you cannot say anything.
Ngithemba sihlobo niyaqonda lokhu ukuthi umuntu okuzwela kangaka umuntu onjani, futhi senike nahlangana namaKristu anjalo ongeke usho lutho kuyena, uyashesha ukuzwela.
The slightest mention of something offends them. You immediately cause them pain and the poor soul is wounded on the spot.
Umuke nje washo into encane kuyena, usumlimazile, uyashesha ukukhubeka lo mphefumulo ohluphekile, usutholakala usulimele njalo.
Some pilgrims were so tall and fat that they could not bend down, and when they tried, they fell to the ground and could not get up again.
Ezinye izihambi bezizinde, zikhuluphele ngale ndlela bezingakwazi ukugoba. Umeke wathi uyazama omunye ukugoba, avelawe angabe sakwazi ukuvuka.
The reason was, of course, They were too big and too tall. It just so happens that Christians grow incredibly fast in their own eyes, and their opinion is even supported by the opinions of others.
Kusobala phela babe bakhulu bebade bengakwazi ukugoba. Ngokujwayelekile vele amaKristu ayashesha ukukhula umuntu akhule phambi kwakhe emehlweni akhe abemkhulu futhi akhule nembono yakhe isekelwe abanye.
Some of those who faced the wire obstacle said, "Well, in order to overcome this obstacle, one has to be in the right shape. Hence, it is imperative to exercise."
Abanye balabo ababebhekene nalesilingo sokuhluleka ukugoba babethi cha kwangazuthi kumele umuntu abe nemzimba othize oyisimo esikahle. Lokho kuchaza ukuthi kudinga ukuthi ke bazivocavoce.
Unfortunately, they did not understand that the exercise was necessary beforehand and not now, when it was too late.
Ngeshwa babengaqondi ukuthi ukuzivocavoca bekudingeka ngaphambili, hayi njengamanje ngoba isikhathi sesedlule.
Many continued trying to crawl under the wire, but they only succeeded in getting their heads to the other side. Their bodies could not get under.
Abaningi baqhubeka bezama ukuphulukutshela ngaphansi kwalolu cingo, kodwa kunzima bakwazi ukufaka nje ikhanda liphumele ngale umzimba uhluleke ukudlula.
So the head got through, but the body was stuck and the person stayed there as if nailed to the ground.
Ikhanda ke lidlule liphumele ngale, kodwa umzimba usala ugaxele kube ngazuthi ushayelelwe ngezibhikili phansi.
Of course, with the head, the tongue also got through, but there was no way through for the rest of the body.
Yebo, uma kudlula ikhanda nolimi lidlulile, kodwa umzimba wonke awukwazi ukudlula.
There was no other way through except to bow down deeply, ever deeper, and be pressed to the ground with a face and the whole body creeping under the wire. Lydia did exactly this.
Yayingekho enye indlela yokuthi ukwazi ukuphuma ngaphandle kokuthi ushone phansi, uthinte phansi nangobuso, ugaqe impela, uhuhuluze phansi. Ilokho kwenziwa uLydia.
The control station.
Isteshi sokuhlungwa.
Soon thereafter, she came to an unusual control station where the pilgrims were passing through the final checkpoints before entering the heavenly dwelling.
Emva nje kwalokho, wayesefika esteshini sokuhlungwa la izihambi bezihlungwa khona zihlolisiswe ngaphambi kokuthi ziqhubeke.
The station was surrounded by quite a high wall, and the only entrance was the door to a large house which joined the wall.
Isteshi lesi sasizungezwe udonga oludo oluphakeme, ingekho indlela yokungena ngaphandle ukuthi kube indlela la indlu ixhumene khona nodonga.
The pilgrims formed a long line in front of the door. Some of them had no desire to wait, so they tried to scale the wall or find another door or entrance.
Izihambi ke bezishaya ukhelo olude zilindele ukungena kulendlu, kodwa ezinye bezihluleka ukulinda zizama ukukotela ngaphezu kodonga noma zizama enye indlela eseceleni.
They did not succeed, so they finally stepped into the line in order to pass through the door of the control station.
Bahluleka kodwa bezama, isigcino kwadinga ukuthi ilo naloyo angene kulayini ukuze afike la kuhlolwa khona.
It is interesting to note that the door was also unusual. It was a certain height, so that when a very tall man tried to bow and enter, he could not because his neck was inflexible.
Kuyisimanga nendlela umnyango kwadwe iyona. Lo mnyango ubuwakhiwe ngendlela yokuthi umuntu omude umethu uyagoba uyangena ahluleke ngoba umqala wakhe uqinile ungavumi ukugoba.
Another man who was very small in comparison to the height of the door was also unable to pass.
Omunye umuntu naye obemncane kakhulu kunomnyango wahluleka kodwa ukungena.
I hope, dear friends, that you can understand the spiritual truth of the above. If not, then take the Bible and read the following: "If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city." Revelation 22, verse 18-19.
Ithemba sihlobo niyaqonda okukhulunywa la. Uma kungenjalo, funda la mazwi alandelayo eswathola encwadini yesambulo isahloko samashumi amabili nambili ivesi leshumi neshiyagalombili kuye vesini leshumi neshiyagalolunye. Uma ekhona owenezela kulokhu, uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupho ezilotshiweyo kule ncwadi. Futhi uma ekhona osusa utho kuwamazwi encwadi yalesi siprofetho, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila.
For a Christian, there is a certain height and a certain spiritual standard established by the Word of God that should be understood without difficulty if we read, for example, the book of Ephesians.
UmKristu kukhona izinga elibekwe uNkulunkulu, elibekwe incwadi kaNkulunkulu, kukhona futhi nobude obukaliwe ekumele umuntu abe yikhona. Siyakuthola lokhu uma sifunda incwadi yabase-Efeso.
If someone did succeed and entered through the door, he found himself inside the house where, to his surprise, were doctors, nurses, and judges conducting their tasks very seriously and consistently.
Uma kwenzekile umuntu wangena kulo mnyango waphumela ngale, ubeqhamukela endlini emangazayo lapho eqhamukela kubantu abehlukahlukene, abehluleli, abodokotela, nabanye benza zonke izinto behlolisisa umuntu nomuntu.
They were taking people without prejudice and not looking at their faces.
Bebehlola abantu bengabuki ukuthi ubani abamhlolayo.
They did not take into account their debts, their previous states or merits.
Babengenandaba nezikweleti zalabo ababahlolayo noma ukuthi babe kade benjani ngaphambili, bengenandaba nalutho ukuthi ubani abamhlolayo.
It was not important for them whether a man was rich, be it physically or spiritually, or poor, whether he was a preacher, a pastor, or an ordinary member of the congregation.
Kwakungasho lutho ukubona ukuthi umuntu wayecebile noma empofu, wayeumfundisi noma wayeumshumayeli noma wayeumuntu nje ojwayelekile ebandleni.
Everyone, without exception, had to go through this very strict medical examination during which nothing, however small, was left out.
Ilona loyo kwakudinga ukuthi adlule kuloku kucutshungulwa kabanzi, acutshungulusiswe ngokwempilo yakhe ukuthi unjani.
Firstly, there was a thorough eye examination. The eyes were diagnosed as being either healthy or sick. For example, a jealous eye, a fleshly eye, a spiritually blinded eye. These verses we find in Mark 7:22, John 12 verse 40, and 1 John 2 verse 16.
Kwaqale kwahlolwa amehlo, ayicutshungulisiswa amehlo ukuthi abona kahle, isibonelo nje iso elinomona noma iso lenyama elibuka ngokwenyama noma iso elingaboni ngokomoya. Lamehlo ayicutshungulisiswa kahle. Siyakuthola lokho encwadini ngoka Marku isahluko sesikhombisi verse lamashumi amabili nambili, encwadini ngoka Johane isahluko seshumi nambili verse lamashumi amane. Nasencwadini yokuqala kaJohane isahluko sesibili verse leshumi nesithupha.
The tongue and the mouth were then examined by the light of the Holy Scripture. Proverbs 6 verse 16 to 17. James 1 verse 26. 1 Peter 3 verse 10. 1 John 3 verse 17 to 18. Woe to the man who was found sick.
Umlomo nolimu nako bekuhlolisiswa kakhulu ngokukhanya kwezwi likaNkulunkulu. Siyakuthola lokho encwadini yezaga sahluko sesithupha ivesi leshumi nesithupha kuya kweleshumi nesikhombisa. Encwadini kaJakobe isahluko sokuqala ivesi lamashumi amabili nesithupha, nasencwadini yokuqala kaPetru isahluko sesithathu ivesi leshumi, encwadini yokuqala kaJohane isahluko sesithathu ivesi leshumi nesikhombisa kuya evesini leshumi nesishiyagalombili. Maye kuloyo wayetholakala egula.
The hands were then examined very closely whether they were clean or had filthy stains. Isaiah 1 verse 15 and 59 verse 3. 1 Timothy 2 verse 8.
Izandla nazo bezihlolisiswa kabanzi kubonakala ukuthi azinawo yini amabala okungcola. Siyakuthola encwadini kaIsaya isahluko sokuqala verse leshumi nanhlanu nasesahlukweni samashumi amahlanu nesishiyagalolunye evesini lesithathu. Incwadi yokuqala kaTimotheo isahluko sesibili ivesi leshiyagalombili.
The heart was then subjected to especially close scrutiny. Proverbs 6 verse 14 and 16 verse 5. Matthew 5 verse 8. Luke 21 verse 34, Romans 1 verse 21 and 24, James 4 verse 8.
Inhliziyo nayo yayihlolisiswa kabanzi icutshungulisiswe. Sikuthola lokhu encwadini yezaga isahluko sesithupha ivesi leshumi nane, isahluko seshumi nesithupha ivesi lesihlanu, ngokaMathewu isahluko sesihlanu ivesi lesishiyagalombili, ngokaLuke isahluko samashumi amabili nomuvo ivesi lamashumi amathathu nane, kwabaseRoma isahluko sokuqala ivesi lamashumi amabili nanye nevesi lamashumi amabili nane, nasencwadini kaJakobe isahluko sesine ivesi lesishiyagalombili.
The testing.
Ukuhlolwa.
At the same time, blood samples were taken for examination. We know that there are many sicknesses of the blood. Christians also have these sicknesses, spiritually, which are found directly in the blood.
Khona lapho negazi belithathwa liyohlolwa. Ngoba siyazi ukuthi ziningi izifo ezitholakala egazini, nawo amaKristu anazi izifo ezinhlobonhlobo.
Take, for example, the lusts of the flesh and anger which manifest themselves right from birth. Hebrews 12 verse 4.
Thatha nje isibonelo senkanuko zenyama nolaka okuvela ngaphakathi enyameni. Sikuthola lokho encwadini yamaHebheru isahluko seshumi nambili verse lesine.
The kidneys and other inner organs were then examined. Revelation 2 verse 23. If the result of the examination showed that the man was unhealthy, it was announced that he could not ascend the mount of God to obtain grace and blessing.
Izinso nazo bezithathwa zicutshungulwe zihlolwe sikuthola lokhu encwadini yesambulo isahluko sesibili verse lamashumi amabili nantathu. Uma kutholakala imphumela ithi cha lo muntu akalungile uyagula akaphilile bekuphisha isimemezelo sithi akakwazi ukukhuphukela entabeni kaNkulunkulu athole khona isibusiso.
The person who underwent the examination successfully and was found worthy to ascend the mount was sent to a great sports field with long lanes to run in. Lydia also went through the examinations successfully.
Umuntu obephuma aphumelele kuloku kuhlolwa ehlolwe kahle ubephumela endaweni eyinkundla enendawo yokugijima. Nayo Lydia waphumela kule ndawo la kugijinywa khona.
Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke sesikuzwile.
We thank the Lord for everything that we've heard.
Sibonga ukuthi uNkulunkulu wadinga ukuhamba no-Anti omkhulu lendlela yonke ukuze u-Anti omkhulu azosifundisa thina.
We thank the Lord that he walked this way with Aunt Mkulu so that she could teach it to us.
Ngathi uNkulunkulu angasizi basikubambe konke sikufundayo ukuze kube lusizo endleleni yethu.
May the Lord help us that we will truly take to heart what we hear so that it will help us.
Ngicela sivale amehlo sithandaze.
Shall we pray?
Siyabonga uNkulunkulu wethu konke osifundisa kona endleleni yokukhonza.
Lord, we thank you for everything that you teach us in the way of faith.
Nkulunkulu wethu usilungisele ukuthi masilukulo kuhle ukulwa kokukholwa sikulwa ngokucophelela.
Lord, you have told us that we need to fight the good fight of the faith being watchful.
Sicela Nkulunkulu wethu ibusise incekwazi yakho ngokuyihamba lendlela ngokuthembeka phambi kwethu nathi sifundise ukulandela ngokuqaphela.
Lord, we thank you for your servant who walked this way before you that she can show us the way and we ask that you will help us to walk watchfully.
Sicela ukuhlukana kwethu manje sihlukana ungehlukani nathi uhambe nomuntu uqhubeke ukukhuluma naye.
And Lord, even as we part now, please go with each of us and speak to us.
Sicela ngegama lika Jesu. Amen.
We ask all of this in the name of Jesus. Amen.